Yeah, just get
exclusive to Minembo.net.
Melody, one this on this one. Ela bebebe, kila manya ndo mamelo vitile. Nakache kukutuni fula lele. Awa bebe story ye upumile. Nikaya niwe na kufita nyue. Wabe watu ndame na fakonji niwe. Bebe, into my days. Sia we na S kwenye makasket yes. Please book, sia konji uncover nyandi. Kwanu nitoku kunde kama chukondi. Baby, konu wa ye, usike wanisia. Kasiyala mwakote fainge ni lila. Wautofa na bulela. Hakikuli na ambola na itilelela.
Yes.
Usike wanisia ambula kambula okwale so monelu nyantela.
Ufitile mama nyanga mama dada.
Wandine wana nishira.
Ufitile mama nyanga mama dada. Waifoka jenu opula na kunisia. Waifoka jenu opula na Wena my bebe nani fanga my dear. Kiwena my bebe nani fanga my dear.
Nakacheku wani mata. Upula olu fitile matata. Aziva baby bupira butata. Upula mandolo salakata. Nakacheku uke nile wani mata. Waziva niwe nanana nakulata. Isike wani siya mama tata. Choko msizani yeni lata. Kwe msizi ana kumata. Kama wasi yari lato laka. Kiwe na yeni lata kandikini kunimata. Kiwe na yeni lata nenieza zo ubata. Kani uto usa piru yaka. Ani kubona kona iwa piru yaka. Please come back uto sola suwa saka. Keske
Lufi jile mama nyando mama tata.
D.I.C. ya
Lufitile mama nyando mama tata. Waifoka jenu opula na kunisia. Waifoka jenu opula na kunisia. Wena my bebe nanifanga my dear. Kiwena my bebe nanifanga my dear.
Baby, no nifanga my dear.
Yeah,
come tale wani fula lela.
Mika
siyana ni nosfana lila. Kumuli muna la pila, aleluya. Upula kwa leso mami konelu felela. Wabona ni upilo monelu upilela. Nakache uke utova handi. Ubatale zile mama nyando na minyandi. Akelela kwanu, nikuoni wana so wanganu. Waziwa kuli kwa pata nikayo kutusa.
Mama nyando mo, nikayo kutusa. Leve au lila mami nikakuzisa. Love kiaka niwe na kuna ya anisa.
Tina swagi chwaleli yoga. One dito kisike kimwabesa.
Lufitile mama nyando mama tata. Lufitile mama nyando mama tata. Waifoka jenu opula na kunisia. Waifoka jenu opula na kunisia. Wena my bebe nanifanga my dear. Kiwena my bebe nanifanga my dear.
Anyway, hey, Nyambe, I got you. Chingu D, Kanye West, DJ Tim Paisea, Melody, I got you. D-Lex, J-Tex, let's get this year, my big blow. Big shout out to my Pop Smoke, Kane. Woo! Nyambe, Castig, God, got you, and DJ Akaipa. You know me. One Dizzo, aka Quantico. QJ got you, DJ Lee, I see ya.
Exclusive to Minembo.net.
Goodbye DJ, biggest studio.
You better.